Ekitongole ekyebigezo Uganda National Examination Board olwaleero kifulumya ebyava mu bigezo ebyabayizi abasiniya eyokuna ebyatuula omwaka oguwedde. Abayizi 43,225 bebewandiise okutuula ebigezo bino okwetooloola eggwanga lyonna. Bano be bayizi ab'omuteeko ogwokubiri okutuula ebigezo bya siniya eyokuna wansi w'ennambika y'ebisomesebwa empya ejjayo obusobozi obw'omuyizi awatali kutunuulira byakukwata bukusu ebyo awatali kukwata bukusu ebyo ebisomesebwa kiyite competence based curriculum. Jennifer Kalule ayogerera ekitongole UNEP atubulidde nti bagenda kufulumya ebyava mu kunoonyereza mu kugeraageranya ennambika y'ebisomesebwa empya n'enkadde.